twabavaako ddaabo tebalina kiddako abo bawulira ekinu gwabo nakati baagala kutulogaabo sente sente kati nze zensonda n'obulamu obwange obwange sikyerumya lwaki nesiba ku bantu abalina emitima emikyafu babeera besesa kungulu kumbe munda bakukeneka kino ndeese kirango abantu abo bagwabuzi tobawa byamabyo weesigalizeeyo ensonga yo tobeesiganga babbi babbi banyazi bakulindidde mu kkoona embooko zo bazikube twabavaako ddaabo tebalina kiddako abo abantu bakufutwabo twabavaako ddaabo tebalina kiddako abo abantu bakufutwabo maama kyebakola rediyo genda newaguza kubuulire obabuuza pulinsipo abantu abo batuwalana bitya batupinga bitya batukanga ne balowooza tujja kutya tetugenda kutya kati tuba kuba kufa bajja kuwulira endongo bano bali bano bali bafutwa bafutwa tebayagala kulaba neyekolera bwe bakusango siwuusatu ne bageya mwattu bansobera nze tobulabanga mbeewala nze emitima gyabwe ginkanze kyenkoze ku westoni wanze twabavaako ddaabo tebalina kiddako abo abantu bafutwabo maama twabavaako ddaabo tebalina kiddako abo abantu bafutwabo maama.